I'll wait for you. I'll wait for you.
Kala kupembela ukansanga pano pene my dear. Ngakwishi taipwe kukulaba iwe nalukenga nafwa. Kala kupembela ukansanga pano pene my dear. Ngakwishi taipwe kukulaba iwe nalukenga nafwa.
Hey, imiaka itatu ya pite po wa ila na mwandi. Shana nombe fyo chari ilulia walipo Nalishivoka mwela nishita ala kushipa Iwe nka kulolela mufula mukasuba na mulukungu Wikatalo kulave fyo na kutemwa Wikalave fyo na landa Nangubuka ye apatarishani Kakulolela pano pene
Kala kupembela ukansanga pano pene maidia
Limonga ndine ke filamba Vipone na pie Wako kola mayo andi Ndepe bake ukese Pano mushitwa ikala Bamba jikisha nkopyo mnobe Awe chashupe choche nani wende dila Sunge chite mwiko labi Niweweka musimbi wangu Tetinku labe koine mwandi Nangunje she
Kala kupembela ukansanga
pano pene my
dear Nangwishi taipwe ukulaba iwe nalukenga nafwa Kala kupembela ukansanga pano pene my dear Nangwishi taipwe ukulaba iwe nalukenga nafwa Kala kupembela ukansanga pano pene my dear Nangwishi taipwe ukulaba iwe
I'll wait for you,
Zani Pesa.
I'll wait for you.